Wakuta kutama ensibo ekyo weeba ekirowoozo kye nnina manya nga naawe okirina kanja tule kubanga maama ekintu ekyo kinyiga nze ebirowoozo ky'okufa tekinkubidde buli beera weebuti nga bange beesaasabagange bewooba emira nga maama ge magombe wammira kyemanneeriira sigenda kudda yembadde byesiryankolera batwazi gwani yali akomyewo n'akugamba nti emagombe weewaki gambe emagombe terimu ebinyoowa amazaba balungi n'ababi nkugambye obutawala nsonda nnyo amazaba gagga ebyanga ali nsanga ebimumbiridde buli kyenfuna nnina okulya ebitundu munaana abinkolera alaga epoliisi ekibondo kya walumbe kyekituufu ttanda nga bwomanyi nti ye musajja mukambwe waawula wa muzinda maama jabeeyo n'akaga kitaka nnammira mira abalungi olumbe lw'ettaka nnammira ye walumbe gwali kasula tuyigga kitaka nga yamira pawulo ddamulire eyafa obubi ennyo mbuuza atamumanyi eyali omusajja emmekete neyekawali abayimbi woobwe bannaffe baabula fenna eryo lyekkubo teri atagenda genda nga bw'omanyi nti yo totwala ntanda munnoowo omuwanga n'alya n'asiima kyalaba ze nsiima neeweera ndaga omukwano ogw'ensigo byaki byesiyeebazambu amabugo nga bansibyako abantuyidde tigagenda kungasa kitaka nnammira mira abalungi anneeyimbireko mmanyi nga nange ndibwalinsanga mmaze okuyimba yeye magombe terimu ebinyoomwa amazaba balungi n'ababi nkugambye butabala nsonda nnyo amazaba bagagga n'aba butayisa emitego gya walumbe mankulimbye siba leero kujjako nga yayagadde okuleka alaazaamu amanya akasiiso walumbe wakabi alina obusungu mukambwe lwabibuka olaba amabujja agatuga n'owulira emira nga maama abakadde n'abato walumbe yeedimbulira abuuka bataatufudde ekyenkya gy'obeera mmanyi nga bw'atyo n'ewaffe bwe kityo biisa ebalinnyumyako bwe nnanywanga omwenge ekinyesa mmanyi akaseera akazibu ndigunyawo etali agutunda nga ngenze baabu gambe emagombe terimu ebinyoomwa amazaba balungi n'ababi nkugambye obutabala nsonda nnyo amazaba gagga yeye emagombe terimu ebinyoomwa amazaba balungi n'ababi nkugambye obutabala nsonda nnyo amazaba balungi n'ababi nga tayisa newalumbe bamukwana omuzibu nga bw'olabye okufa nti kwava dda nnyo era kwajja lwakuba sitaani ng'emazima ekyo kyekituufu yeyakiremye abantu kyali kibi kubayanyiza katonda n'asalawo otufa okuva olwo nakati okuva olwo kawalumbe keekaaliisa sitaani w'atali balumba atyawe era batta n'omukago mwattu n'oluganda bafuna kati ebikemu bya sitaani era bisusa abantu ekitegeeza nti ye munyiivu katonda ate tumanye eriyo geyena omutonzi olw'okunyiika esi tekyeyagazaamu kati walumbe yakukudde omukano olikola otyo woneke nakyolina nno kwenenya kitaka nnammira mira abalungi olumbe lw'ettaka nnammira era walumbe gwali kasula tuyigga kitaka nga yamira yeye magombe terimu ebinyoowa amazaba balungi n'ababi nkugambye butabala nsonda nnyo amazaba gagga ensaabadde etya mmala okubuuza wadde nga tumanyi okufa nti kwava dda nnyo wabeerawo ssebe ekisuka gwesoma ebyafaayo omanyi okubuuza olwawo ddala okufa luli ti lwali lulango nga n'omufu tazuuka bw'atya ab'emyaka baagirya ensolo so zaaliwo ti zaali abantu mpulira ndi waaliwo eyafa ku myaka olwasa n'owulirwa olukumi kufe Wakati ebitwanya nabyo bisusse ku muntu ku munene yafuuka ekirala tulabye ennyo okubaaba jemu bannange tulabye amateeka gatuweebwa twagasuula muguluka sitaani n'atuwa agagaata amala si ebyensi ekituufu biggwa. Akabuuza akazibu bajolaga alina obuyinza katonda olikola otya omunyiivu bwaki ebyensi nga bikomye ombiri gwa kiseera gw'olaba ogwo nfuufu ne kyemmanyi ekikulu mufu omwoyo ogugendawo olina okubuuza atamanyi nkulabula eyagondera sitaani era nkugambye oli bubi sitaani gy'oyaga atakyesaazaayo katonda y'alina obuyinza tulina okusayibwa okulaaja n'okukaaba omugeye n'ebiyo sewaliyo akafa akalungi akazibu akagendamu abalonde muffe n'embuto zivuga olugendo olusembayo ng'otuuse gy'ali olamulwa gy'aweera abalungi muffe empeera so n'ababi eriyo okukaaba bannange tulabire kitaka nnamiraamira abalungi olumbe lw'ettaka nnamira era walumbe gwali gaasula atuyiga kitaka nga yamira kitaka nnamiraamira abalungi kanneeyimbireko mmanyi nga nange ndi gwali nsanga mmaze okuyimba. Yaddolo baluusa ku malaalo ga nnyoko ddala okuyimba osobola twali gunye naye ekibyate n'enkyanga lukima lwandiira jjajja nnali mmanyi nti ekigago gombi nga bambi jjajjanderako ndi mwijja wanda gw'omukwano ab'enganda b'emikwana bakafa bose balankugambe ekyoliko nze nange ndibuli ekitukaabye okuba obutadda nze bwogeyeeriira ng'otudde bwe ndi nkuze kandikirya jja amanyi oluganda nziremu era neebalumbe mwattu bwatyo takulinda kwegera kitaka nnamiraamira abalungi olumbe lw'ettaka nnamira era walumbe gwali kaasula atuyiga kitaka nga yamira mu kufaanana waliwo se baakaseera akazibu ku b'ekikaana b'oluganda bajja okussaayo babe ku maasa abantu abo banyuma okufaanana waliwo se baakaseera akazibu ku b'ekikaana b'oluganda bajja okussaawo baze mu maasa abantu abo banyiga gundi akulowooza be mwayitanga ku ssaawa y'okufa eyali omulungi amanyika ate n'ababi olaba abakaabya ze ŋŋamba ozaayanga era n'otofissa nze enfuna n'ombi kuba omulungi abaawo ate n'abazaawo abangi badda zenneeyiya kyenjagadde seerumya nga nkiina ey'oku nsi mmanyi nga twajja kulamaganda ebiyajja tagenda kudda muleke mbikavule yeye magombe terimu binyoowa amaze abalungi n'ababi nkugambye butabala nsonda nnyo amaze abalungi bingi ebitwalanya awalumbe kaali omuluka kuba ebimu olina okubyekumma ennyo naye okufa okumaama nedda omwavu n'omugagga batuweera ekkatala ko obaani olina okufanga etteeka ekyabaawo okusooka kyaggwa bannange tulabye n'entiisa y'abalumbe eyo yasukka ebyala ku ssaawa ey'okufa akaseera akazibu ne wabula waajo n'okutaasa ogenda nti balaba kimwakira atebenkera emirembe saala esomebwa nga buunika entamu emisinda zaako olubeera togenda kudda ng'ogenze emagombe terimu binyoowa amaze abalungi n'ababi nkugambye butabala nsonda nnyo amaze abagagga gambo ky'okufa nze naawe twewuunaganya era kyemmanyi nti n'oli waayanyiibwa seekidibaayo ly okusooka enfuufu mwe twajjibwa munfuufu mwave emibiri gyaffe enfuufu giriddamu nate okuba nga nfuufu ekyabaawo ly okusooka n'ekusoba ekityo kakati ekisingawo amagezi bwewe katonda olw'ekisa ky'alina ekisoffa ayamba akuwa ekkuba erigenda gy'ali ebyensi nga bikomye katonda w'obuyinza lungamya ng'olamula abakonkona atuyambeko ng'okulawo gye tudduka eriyo sitaani awalanye omuyigago twesunga kujja gy'oli taata gy'oli eyagalwa g'emazima naye sitaani aliubi alirondamu abagwana gy'oli tuzze ffe tutuno kitaka nnamiraamira abalungi olumb mbele taka namira Iwarumbe kwa yukasura tuyuga taka mayani Yee magwambe tajima vinyowa Amazawa kunji na wabi mkukambia utawala Sonda nyama za waluji Kitaka namira mira waluji Kaneyi mbile kumanyinga nange ndi uwa Insanga mazoku imba mreke musa